Ya bad man ne
yani yani
mopa how sweet inside I be dreaming when I get inside turning to ups and down where's it looking when I squeeze inside sweet like my hot green tea mama you're looking sexy tonight a bit about a sweet thing thing and she know the one I touch is mine on my way to my friends right now I be looking when I be inside cause I never felt on mine come over and let me give you right let me show by the grip of mine take it off and let me see you shine let me show by the grip of mine take it off and let me see you shine oh oh wako meza mapenzi nipatia mazima jeuri sina akintafya madina
bila wewe
vya kuibaiba vinogi nimeshindwa nilisema napita mwisho wenyimeza
nibusu
namini kubusu nimumu namini kuchumu nimumu namini kuchumu nibusu na mene kukusu mpeza
Habibi usingizi no kitu na kosa penzi Na nikikosa ili kitu no kabisa silali penzi
Nazidiwa
Nusu kaputi nusu mgonjwa na jifia baby Asina noya kono ya nitosha kuntibu ya
Kama mene ni kuchari penzi kalika tana kisu kikari
Mdudu
Pepo wa bahari Anituliza gana jikuta gambali
Kibuku
Na ulivyo mtamu kama pipi Siju mkufana nishe nanani E kumuonya ya kijiti Kwa kuitaja matindo mpani
Sweet like my heart green tea Mama you looking sexy tonight I beat about a sweet thing thing And she know that what I touch is mine Ya minkoi baby
Kwa kumeza ma Benzi nipati wazima Jiuri sina Aki ntafi wadina Vya kuibaiba Vinogi nimeshindwa Nilisema napita Mwisho eni Nibusu Na mini kubusu Nimumu Na mini kuchumu Mpenzi
Nibusu Na mene kubusu
Hadarani
Ni mumu
Hadarani
Na mene kuchumu
Hadarani Talk to me boy
Kana utatu Panishia kilini
Ooh baby
Kana utatu Sijui kwa nini
Kana utatu Unishia kilini baby Kana utatu Umeni bani uni
Exclusive.